የአፍሪካ ግጥ ኮሌክቲቭ ቫይረስ ኮሮናና ምራይው ጀለኔቴን ወራኒ በየኸሲያይ ኡምናን ወልትጎበቹና ብሎወቲን ገርገርና ማውፍ ኢረንዴኑን ተነሞና መድዩ ያደሱ ጅርት ሰላም ሰለሞን ንወርገጅ ጃለነነቱ
ፈቀይና ቫይረስ ኮሮና ዱረዳ በቹን አከደንዳ ሙጎቹፍ አከተመስ ኡመኒ አከ መናሂምባ ነኤትሱፍ ፕሬዝዳንቲን አፍሪካ ኪባ ሎልቶኒ ኩማቶርባተሚ ሰዲ አከቦባን ዴኛካና አጀጀከናን ዋናከሲ ሴናብየቲ ከዴኛካና ከሰቲ ሙልለቴህም በኩጀዳን ፕሬዝዳንቲች
Your mission is mission save lives you are required
ergamikeessan lubuna ma olchuda bobbatani lubuna miwana afrika kibba kanne million shantami torba ta andangabiyetti keessa jiratan duwara olchuda
gutumma afrika keessat humnoti nagenya danga akachufan shakkamto ta daba sani kaman egufi ajaja kenname hojira olusa akato atani qwamichi diatef tarkamtin kun ardi afrika keessat ilalcha addadda umejira ardi sena keessatti waranni policin civilotaf egumso gochu iturrejiru isanto achu humnani tigargara munsa ittibekam wantae lafti hokkarre itti umameyu jira e bilakul alam lolto nirayat tisakan afrika kibba johannesburg kaaba alexandria keessatti namatokore baniyajjesan gabasale nanno akajedanit humnotin nagenya kabiyatti Bati ebla kana keessa nama irwajjeetan inni kun salgaffaad. Dhaabbata gorsa waayee nageenyaa kennuufi Dubai keessa maaddeeffate daayirektera kata'an John Siko akka jedhanitti waraanni ardii Afrikaa keessaa irra jirees seera uummataa kabachiisuuf leenjiin qaban. Attamitti diina isaanii irra aananii to'achuu akka danda'an siviilota irratti yaaluun waan gaddisiisaa dhaqqabsiisuu malaa jedhu.
How many places are even sending guys into
squatter camps to be able to ala la faqabatan yukalimo kusuma sera ala ardi afrika ke satti namota mesha warana hidatan tergun balage sisu zero tunfudatu
sikona kajedanit ummata to achuf yokan imma graf humnotin nagenya lenjia dargachu qabu
I think it just speaks to the need that across the continent is
the free umanni sera ke gochu lenji kenamu qabata lenjeran sedi kenen qaban lakkoosan guddada kunis rakkone roma mu mirgo mata tun qabsin ojjechu gargara
dabata global public health jedamu keesat afrika kuta dukubota bifawera rakaan ittisuf directora kataan cyrus shafar akajedanit
Most militaries when they get involved in disasters do things like natural disasters
waran hedun balaum mataagiddu innaseenan leenji gaargachu qaban fakkenya ukubota daariqa yokan infection yo fudanne kanab leenji kenamu jiraachu gaarida waran warana birbata yotees weeran ukuba sanarra walragaw malu dusede ku qaba kunundum timmo science irattu ndawun taw qaba
sikon akka dubbatanit leenjin ala kenamu yero heddu waaye science warana taa garu polisota afikan nembro warra sivilota walin hojjatan kan ilalenis lenjar gachu qabu jechun gorsan
torbanden fulle kenya kun akkan rakisoda garu yeron itidarbe jide yadu deedin biyota gamatya fi abatota rijom tota bira argamu murtesada garu toftan kan gege famu yeron era kan turtau qaba
dem afrika kun Punchinsi President Trump kan nembro dugumatti laalcha tikennuun deebi kennuu qabu jedhee yaadaa jedhaniiru Dr. Sikon.